Kigali mvukamo nizi byanje
uru rugendo ndimo ndwana no kuzarusoza narutangiye naroraga umunsi ndakwisi uberi ukwemera kwa rukwanje uhitamo rukwanyagasani mu batindi nyakujya wawe ni ukwiye kuvukira aho umuvumo wari kuri twe amabimbwira ababaye cyane agahora kukaragasenga cyaba dayimoni b'ubukene murambona bikomeye gufungura rimwe na rimwe nirirwe ngenda miga ahubwo ijoro rikagwa nyikomeje impungenge z'umubyengo nuko nari kuzasaza imburagiye ati dore kwikorera byakumeshaga rukiri muto nibo bankundaga narababaraga akabibona umunsi ncika nanze byose mpinduka igiharamagara kujya ntari nkunze ku gasozi badasaba nanjye usabiriza bati cya gikecuru kigikene unono cyatanze umwanya ninde wo guhamba ntawabonetse uretse agahungu kenya kamwe n'abakoboyi batatu hafo munsi y'agati ka setariya kugeza twazitswe n'ababisha nahisemo kwa gushyingura nabyo kwera no kwirabura guhangayika bikomeje ntawe ncira kari urutega nanjye mpanga kubi muri bo ntawagije mama waruswe n'umusaza cyambura namangisha umuduri nawe ntabwo yari yihaye yaratunzwe no kuvuza ubukuyikuyi ati kankwitoreze udukoryo twose two mu mirya aho uzagera hose uzacuranga wishakira icyo kurya bidusiga bo tungana batwereka igihandure mayibobo nawo nzabafatira niswe rwanda rw'ejo bayasinge nabo biga bazaminuza bakarugira paradiso nasubije amerwe mu isaho umunsi nendwa kwisomera kahobe abatungana baririmba francais naho njyewe nibere mucaruti ruharwa korakora ariko kazi ducurikaba amataratara nicaraga hasi amaso nkayafunga ari nko kwishimisha nkabona ibyifuzo by'umutima ndeba pori muri benzi atambagira gitware kumenya ko ari ibiroto mwakanura nsanga nabyo ahubwo nicaye imbere y'udukoroboyi curuza amamesaziniya ariko gaheso ko kumanywa nimurisanga abakiriya uyu munsi vuda ya karite narasumbishaga kakava gusa inyungu yo yari iciriritse gukira kwanjye nabonye biri kure cyane nk'ukwezi ntintakawa nibitseho ahubwo kamfushe kaya igisage ndogosha ngo hato nazabikekwaho ingendo ziba nyinshi urwakoma rwo ruravuna Jay Pauly sinyipfuye imburagiye imyaka yanjye iratose murabizi nyakugera nikagategereza izuba gaheba ndarakampara ndiruka ngo nazagwa amaso y'abaseka nta funi nta mujyojyonyo ku munini ndibabyara n'imwe dore ntibamenye iby'ukwahagira kwanjye na nyiranzake baneze ngo nsasira nkuremo make namutahuye rugikubita ntiwatega inzara tigihomora life narimo ntirangize uwo ndi we kanzayire nta gishanga cy'inganda saa saba z'ijoro ngo turabataha santire byakagoma kwisenga kuramuka byari kuri kacu sakindi yaje kwibaruka microphone iraboneka twimara agahinda imitima yari yarijimye iracya umugira igira utagira count naho wicyo iyuhi yakuye ubusa mpinga ibiguruka biranyanera imidigi biruzuza ndatuza gym birimo mbiyoka pangu wacu yibadasi cyawe ubu n'akagori kamwe kamwe ngende n'agahasi ikidwende mpaka geto mu mbere hehe ntiyangiza ni isomo ku bijwi bisa nabyo ngo fame nicara sagambe ku mivinyo n'inyamaswa Jay Pauly, Tough Gangs, Baby Priscilla, Pastor P, respect my man. Kigali mvukamo.